KD Records.
Download music on Saturday.
Tiwali presenting. Tiwali presenting. Pagos Nota. Tiwali presenting. You hear when I say. Feli shada when me say. Yes, I agree. Zulu nali wiki mtili chose mta yankule cool. Ndinkango panga tiki kuzofu na zanu. Ndinkango panga stick. Ndinkasi ya zintu zanga kupanga. Zanu ndinkaya ambila kupanga. Ma sacrifice li ambili ndazipanga. Koma pa mapeto nsonsezo. Chomwe na landila ine lichitonzo. Chopadi gizidu hapo nso ndi matembele. Lontoza mbili ndikadeka. Deka nma zifusa. Bodi amene wandio. Anga malipilo, anga malipilo. Bodo koma atan, okoma atan. Nanga pange chan. Wabuino atan. Mukusaka nizankan.
You have to know this. This is a notice. So I said, Zulo silelo.
Ngati muka wina,
Zulo silelo.
Ngati muka nyoza,
Oma silelo.
Yes, I agree. Zulo matuanela, pansi munkati sowe, santendele mkati jetsa maflasi. Komalinali zulo, ndili muntawi ya tulo. Ntawi menejo ndi kupanga zintu, mopanda mpumulo. Panotina zuka, kuzuka, opanda posupuka. Tinka upa kuti mawa kubala zotani. Mawa likala ndi zotani. Eya mkati chita, tinalibeko pita. Tinka so wacho chita. Eya mkati chita, panu zina sinta.
You have to know this. This is a notice. So I said, Zulo silelo.
Ngati muka wina,
Zulo silelo.
Ngati muka nyoza,
Oma silelo.
Yo, Banzo.
Ooh, Kwonky made it.
Download music on Saturday.